want to play a few more songs from Cimarro, and then maybe we'll change directions unless you don't want to. If you want me to keep going with the Cimarro songs, give me a call here, 804-649-9737. Or leave a comment on our blog page, www.wrir.org. I'm sorry, that's right, 649-9737 is the number. All right, so let's go ahead and play some more music. This one from a CD that features a whole bunch of different people, Niboma Mwandito, Marilu System, Pepe Kale, and Cimarro Lutumba, Cimarro Masia, as he's referred to on this one. And the name of the CD is Stop Feu Rouge Voisin. And the song we're going to hear off of this one is Mwana Ndeke.
Solo Mokolo mosusu nzamba kotinela yo Moninga mosusu bako kinde kofanda Lokola katina solo bafanda Fotepe angaiteo Bangonga mosusu vanda kampeo kaisaka Oko minese yeno na mituna na yo moko Motema sezusi na yo moko Fina ye makasi te nokia kokufa Kopesa ye liberte te nokia kokumwa Lokola vya sibeza ye
Kimo kilimbanga ya taba mokili tura tu bela kayo publicité na musique vanda kapela na konangai motonyo soko ya kotala yo bimisi ya bongi ya ba photo esko eba kimo kilibanga ya taba mokili tura ture
esko eba ki atandele na koko maboto esko eba ki atandele na koso mboko e esko eba ki atandele na koko maboto esko eba kimo kilibanga ya taba mokili tura
strada di Roma ya Matilde
banga ya chapa.
All right, we've ended up our tribute to the late, great Lutumba Simro Masiaf with the song, it was called Mokili Mbanga Yataba from the CD Somo, which came out in 1991. The group was the Tupuisant OK Jazz, the Tepe OK Jazz, was continuing to make the music of the late, great Franco Luambo Makiadi. And I believe that was one of the first CDs that they put out after his death. And that was led up by Lutumba Simro. Before that, Niboma Mwandito along with Marilu System and Pepe Kale and Simro, the song called Mwana Ndeke from the 1989 CD Stop for Rouge Voisson. We're going to play some more music from that same era with a song that actually, if you like that song, the song Mokili Mbaga Yataba, you'll probably like this one. This is called Mbula Isili from the late singer Mpompon Kuleta, who sang with Tabule and his group Frisa International for many years, and he made a couple of solo LPs, and this is one of them, Faith Attention Bolingo Lady. We're going to hear the song off of that one called Mbula Esili. Feliz Anzoto.
banoyo tukumela tukumela te bantu waya ya
tukumela
l'amour ne dépend pas de la beauté, Israël. Même si tu comprends. papa mon affaire chérie sale. C'est mon argent qui va te commander. Oh, qui ça l'argent, c'est la puissance, mon maman.
Oh, chérie balata katindi jo jo. Ngombe tonto bokanga lui la kizo disa babina roka na Afrika e ah ok ja
Right, that last track was Locasa Yambongo featuring Sam Mangwana. That's right, we started off the program today with a song with Sam Mangwana along with Lutumba Simro. And that song was Sam Mangwana singing with Locasa Yambongo from his 1983 LP, simply called Locasa Yambongo. The song Isa. Before that, Pom Pom Kuleta from the LP Fes Atención. Bolingo from 1986. We heard the song called Mbula Isili. The Pro Bono Clearinghouse, a service of the Greater Richmond Bar Foundation, offers pro bono legal services to nonprofit organizations in the Richmond area. Their volunteer lawyers can provide legal advice and services for an organization's clients or for the organization itself. For more information about the Pro Bono Clearinghouse, you can visit grbf.org or call 804-240-7822. All right, this is Ambiance Congo. Look for Greybeard and the other black music in this time slot next week. Greybeard's sitting here getting ready to do the start the first half hour of the Motherland Influence coming up in about a half an hour. That'd be a good show today. He's talking about playing some ska music for you to start off. And I am going to play some more music now, some more Congolese music. We're going to go over to Congo Brazzaville and hear from Les Bantu de la Capitale, another of my favorite groups, along with guitarist Samba Mascot from an LP called Maingula, Mayangila. We're going to hear a song off this one called the Sherry Amuzud. And then we'll play what? More music.
Yebisanga iti na likambo, pipa ibiso na koleka semisapi ya muzwe. Yebisama ngonenge tolingana, libala yangana yo sekele na mole mau. Pomo langa ye koma na banganga, bandoto na koloto, seba mbanda ya muzwe. Naboi botutu na nzoto nanga, kebisa mbanda nangai, ami kebisa mama. Yebisa ngai tina likambo, pipa ibiso na koleka semisa pia muzwe. Yebisa mbango nenge tolingana, libala yangana yo sekele na mole mao. Kombo na ngai ekoma na banganga, bandoto na koloto, seba mbanda amuzwe. Na boi botutu na nzoto na nga, yebisa mbanda na ngai, abikebisa mama. Swana na bambanda, sheri ya muzu Pona boi jilete na elongi, nga mwana bibi
Elongi nanga yangondo maria, seli ya muzwe Ilalini na pepi sayango, na makambo ezangitina
Na boi koswana na bambanda, sheri ya muzu Pona boi jilete na elongi, nga mwana bibi
Na boi manzaka na elongi, na boi manzaka Na boi zilete na elongi, kamwa na bakita
Na boi koswana na bambanda, sheri ya muzu Pona boi zilete na elongi, kamwa na bibi
Seli ya muzu yebisa bambanda, nangabatika koswani sangai Zote boya kosamba, zote boya makamboe
Na boi koswana na bambanda, sheri ya muzu
mona boy gilette na elongi nga mwana bibi
mama potanga pe kisanga ye koswana kae ye bisa bambanda nanga na sina longi nanga ye
na boy koswana na bambanda sheria muzu mona boy gilette na elongi nga mwana bibi
na boy manzaka na elongi na boy manzaka na boy zilete na elongi kamwana bibi mama
na boy koswana na bambanda sheria muzu mona boy zilete na elongi kamwana bibi Bambanda sheria muzu bona boy gilette na elongi nga mwana bibi
na boy gilette na elongi la boy mantaka na boy matata na nzoto nanga na lembi nanga makawe
na boy koswana na bambanda sheria muzu bona boy gilette na elongi nga mwana bibi
mama potanga peki sanga ye koswana ka Yebisa bambanda nanga bazalima ejuwe
Na boy koswana na bambanda sheria muzu Bona boy gilette na elongi nga mwana bibi
Elongi nanga yangondo maria selia muzwe Nila nini na pepisa yango na makambo ezangitina
Na boy koswana na bambanda sheria muzu Bona boy gilette na elongi nga mwana bibi
Show, show, show!
Boni nzambe mokili oyo ezali boye vraiment kuna na poto kuna na Asia bazali kokanisa nini kosala minduki po baboma bato bongo tokosuka boni bandeko lekanokili oyo yo tali lokola yo etali yo etali yo oma tali yo te oteko mpo yo soka kamatileka na nkurunto okangisa a ntango leko ya nzolo leko yengela yo kurunto yo na mwa loba mwa lekano yo omoni mpo nga na leme nzoto
sanfamileka wana yo lowana azomona obona otembwa bayo mwa esa biso mpasi mingi mposa esa biso bendoki mpona koboma biso mpo yo bamwa lekano yango mpasi mingi mpasi mbongo na ye kotuna yo lai na ngai lekano te noyemba kaka mpo toluka mwa ya komela sobe mpompo mpasi mingi
mpasi elegelio
Yakaro, toyaka na mboka oyo moketumba. Yakaro, toyaka na mboka oyo moketumba.
Mokili ezali malamu bandeko, kasi ezali lia biso bato ekomisa mokili mpasi.
Yakaro, toyaka na mboka oyo moketumba. Yakaro, toyaka na mboka oyo moketumba.
Basusu balingi te moninga kama moto, soki azwi sikse bakomi koluka bayeba ndenge azwaka.
Yakaro. Yo moketumba
oh moketumba
yakaro toyaka na mboka oyo moketumba
yakaro
toyaka na mboka oyo moketumba yakaro
Gita. Peuple d'Afrique, Tosangana, Toyokana, Totika Mindondo, Totika Makamoya, Milinga Milinga.
Chérie, Annie, Gana Kokufa, Sheria niye dano koka moi Sheria niye ye bisanga de mabela niye o ye binyoso e gana kanga kimotema na soba ki serye liboso na solola na yo ana pesi yo motema
mananga likambo bolingo tikanga na sepela bolingo sola ekomi suka likolo mama awa toboti bolingo sola ekomi suka likolo mama awa toboti
Mwana, ndayo mwana o
Naye mama, naye mama
Oh, naye,
naye mama Kota la mwana e
Mwana
Naye mama, naye mama
Katengi zola e
Naye mama, kota la mwana e
Nakangi motema Nakangi motema ndaya Nakangi motema Oh, ndaya
Naye mama, naye mama Mama, kota la mwana e
Mwana
Naye mama, naye mama
Mwana ya e
Naye mama, kota la mwana e
Nakangi maboko, maboko, maboko Naye kota la mwana e Mwana o, mwana o
Naye mama, naye mama
Ringo ye ye
Naye mama, kota la mwana e
Mwana
Naye mama, naye mama
Kamanga
Naye mama, kota la mwana e
Nasukoli motema ndaya, ndaya siya botami Oh mokumba
Naye mama, naye mama
Oh ndaya e
Naye mama, kota la mwana e
Mwana
Naye mama, naye mama
Oh ndaya e
Naye mama, kota la mwana e
Kos
That last track was Orchestra Lipua Lipua, the song Cuelo from a 45 RPM single from 1973. From 1974, we heard the Orchestra Les Rebelles, the song called Annie Nasaliki, another 45 single. Before that, Fidel Azizi, another 45 RPM single on the Path Marconi label, Ya Caro. And before that, Samba Mascot and La Bantos de la Capital. We're going to play one more song from La Bantos de la Capital from their latest CD, which is covers of songs from Le Grand Calais. Believe it or not, that band was started in 1958, and they're still going strong. Here we go. See you again in 2 weeks.
Ambiance. Ambiance.
Sokyo Ligi, ambiance.
Sokyo Ligi, ambiance.